saba wende zibitawari ya government ilikini higo kwa mfundi ya hundi kienda mbunano ukadeguna na kumina muenda lakini zikende kwa mo kongo za kumba ila ya hiyo kutubule kuandika kwa kwa zaralala aboku kule mirimu ya kweseno enjiye yonge do kutajua mbala mimo kutubule riduka na kukule kukali hizo kenja ule mwenteo katiku ya Paris government modo sako nijia kukazulia mutaka ukulia mafuta kwa sani gasi kutaba kuna ukule gasi zini katilo gani uka saba londozi mtalo binonga kutala kutukiri ya katiko kapala minta kakula kumfonga kwenye nchigo kuwa yomba hila yawe iyo mwaka kwenye nchigo mkumi ziri ya vili mkaka mkumi ziri ya vili mstangu mbaga sabio pala minta kule kusubo kanga wajia uwe hini mtuwe linda uwe siyandeko na kuhu kubena maso na ukufuna kumfungi zino
for next financial year we've been allocated billion to the 113 billion equal to what we have this year. According to our meetings, assessment, we require around 8 billion. So we have a gap of 90 billion, comprises of wages of 7 billion, and 43 billion, and 3 billion. So in this year, we think that we are really available to be able to realize, cover much of what we have aspired.
Bakwa Parliament wa Otukin, Paul Omala, asinzibe wano na kikatulizanga waliwo bwetaavu obw'okuwa abavanjizi b'ebitabo bino emmotoka kubanga emirimu gye bakola yetaagisa entambula.
The good work of the arts and Achilles support today for presenting this very comprehensive report. Much of the work of the Editor General's office is the action over 95% is in the text. And if you do not provide resources for the team that has been already there, then you are actually failing yourself. Because you are failing a mass referral, but they are not facilitating to move, they are allowing the technology to change, they are not going to, and this is something that we need to address.